they can do what they want, walk almost nude.
Wanaruhusu kanisa kutembea uchi kabisa kanisani na wakiwa huko nje sasa wanatembea karibu uchi wa mnyama.
Why?
Kwa nini?
When here,
wakati hapa,
in the ministry of the Lord,
katika huduma ya Bwana,
the standard of holiness,
kiwango cha utakatifu,
and righteousness,
na uhaki,
that they receive,
ambayo walipokea,
does not allow them to show their nudity.
Haiwaruhusu kabisa kuonyesha uchi wao.
Instead, allows them to honor their bodies as the holy tabernacle of the Holy Spirit.
Badala yake inawaruhusu ya kwamba wapate kuheshimu miili yao kama hekalu takatifu la Roho Mtakatifu.
Why is the church in Kampala, Uganda, walking virtually naked?
Je,
and they are doing whatever they want?
Je, ni kwa nini kanisa kule Kampala, Uganda,
in Jinja, Mbale,
na Jinja, Mbale, Chotera,
Kalisizo, Masaka,
kule
Mumende,
Masaka,
Mitiana, Kasese, Moroto,
Kotido.
Why are there different standards in the church now? Yet she received the same garment of salvation.
Kwa nini kunavyo viwango tofauti tofauti kanisani sasa hivi ilhali walipokea lile vazi moja la uhaki?
Why?
Kwa nini?
And this is the wake up call that the Lord is making to this generation.
Na huu ndio mwito wa uamsho ambao Bwana anafanya kwa hiki kizazi.
And he's saying on that day,
na anasema katika siku hiyo,
the standard of the righteousness of God,
kiwango cha uhaki wa Mungu,
the garment finest linen bright and clean,
vazi kitani safi cheupe kinachong'aa,
that standard will stand.
Hicho kiwango kitasimama.
Hallelujah.
Hallelujah.
And that's why when you go now to Matthew 22,
na ndio sababu sasa ukienda kwenye kitabu cha Mathayo 22,
the prophecy of that day,
unabii wa siku hiyo,
the day of the rapture of the church,
siku ya unyakuzi wa kanisa,
then he says,
halafu anasema,
God the Father was walking there,
Mungu Baba alikuwa anatembea pale,
to check those who have been brought,
ili kuangalia wale ambao walikuwa wameletwa,
and then he noticed in there man without the wedding garment,
halafu,
without righteousness,
halafu akampata pale mtu mmoja asiyekuwa na vazi la uhaki.
Friend,
Rafiki,
amigo mio,
Rafiki,
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 Eventually,
Rafiki,
mon ami,
Rafiki,
how did you come here?
Je, ulikujaje hapa?
Without righteousness,
bila uhaki,
without the garment,
bila vazi.
And so,
na kwa hivyo,
this is such a wake up call.
Huu ni mwito wa uamsho kabisa.
And that's why he's saying,
na ndio sababu anasema,
that in our introduction tonight, Jesus the Messiah is the one that purchased righteousness for the church.
Yep.
Righteousness that you walk in belongs to the Lord.
Ya kwamba Yesu Kristo Masia, yeye ndiye alimnunulia kanisa uhaki. Uhaki ambao ulionao sasa hivi unatembea kwayo ni wa Bwana.
Hallelujah.
Hallelujah.
Isaiah 53.
Isaiah 53.
Verse 12.
Mstari wa 12.
And you could read as many verses in that chapter.
Na unaweza kusoma mistari kadha wa kadha katika lango hilo.
And he says,
na anasema,
therefore I will give him a portion among the great.
Hivyo basi nitakupatia sehemu miongoni wa walio wakuu.
And he will divide the spoils of the strong.
Nawe utazigawanya zile nyara za wenye nguvu.
And he goes on to say,
naye anaendelea kusema,
because he poured out his life unto death.
Kwa sababu aliyemimina maisha yake hadi mauti.
And he was numbered among the transgressors.
Naye alihesabiwa pamoja na wakosaji.
For he bore the sins of many.
Kwa kuwa alichukua dhambi za wengi.
And made intercession for their transgressors. Na, for their transgressions.
Na kuwaombea wakosaji.
Hey.
Hey.
The Messiah.
Messiah
is the one that purchased the righteousness that the church has.
Yeah, and
it does not belong to you. You are to fear it and honor it.
Yeye ndiye aliyenunua uhaki ambayo kanisa iliyonayo sasa hivi sio yako. Hivyo basi ni lazima mpate kuiheshimu.
The same Isaiah next of us chapter 61 verse 10.
Kitabu hicho hicho cha Isaya sura 61 mstari wa 10.
And the purpose of this segment,
na makusudi ya sehemu hii,
is that you may honor the salvation of the grace you behold. The Messiah is the one that paid the price.
Ni kwamba mpate kuheshimu kabisa wokovu wa neema mlionayo kwa sababu Masia ndiye aliyelipa gharama.
Isaiah 61.
Isaya 61.
Verse 10 it says.
Mstari wa 10 anasema,
I delight greatly in the Lord.
Ninafurahia sana katika Bwana.
My soul rejoices in my God.
Nafsi yangu inashangilia katika Mungu wangu.
For he has clothed me with the garments of salvation.
Kwa maana amenivika mavazi ya wokovu.
And arrayed me in the robe of his righteousness.
Na kunipamba kwa joho la haki yake.
As a bridegroom adorns his head for like a priest.
Kama vile bwana arusi apambavyo kichwa chake kama kuhani.
And as a bride adorns herself with her jewels.
Na kama bi arusi ajipambavyo kwa vito vyake vya dhamani.
So the garment of the rapture that you have.
Hivyo basi lile vazi la uhaki.
The garment of righteousness that you need for the rapture of the church, for the coming of the Messiah, for entry into heaven as I've seen it.
Lile vazi la uhaki ambalo mnahitaji kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa, kwa ajili ya kuja kwa Masia, kwa ajili ya
entry into the kingdom of glory. That garment is the robe of righteousness, the garment of the Lord himself. You have to fear it. You have to honor it. The book of 2 Corinthians chapter 5. As we quickly wind down on this subsection.
2
Corinthians, blessed people. Chapter 5, he says the following. Turn with me there. 2 Corinthians chapter 5. My purpose at this stage of the message is to demonstrate to you and submit to you that you have to honor the salvation of righteousness that you behold, because the Messiah is the one that paid the price.
Kitabu cha Wakorintho sura ya 5, makusudi yangu katika sehemu hii ya ujumbe ni ya kwamba mkapate kuheshimu ile uhaki ambayo mlionao sasa hivi kwa sababu masiha.
The salvation of the grace, the salvation of righteousness that you have right now, you must honor it, because the Son of the living God himself, he gave his life to purchase it for you. Okay, I talked about righteousness. I repeated it that you may catch it.
Makusudi yangu katika kuwa katika sehemu hii ya ujumbe ni ya kwamba mkapate kuheshimu kabisa ule uhaki, wokovu wa uhaki ambao mlionao sasa hivi kwa sababu Masihi ndiye ambaye alilipia gharama.
The book of 2 Corinthians chapter 5.
Kitabu cha Wakorintho pili sura ya 5.
Verses 20 to 21.
Mstari wa 20 hadi 21.
The Messiah purchasing the righteousness with which you are supposed to be walking now.
Masihi akinunua uhaki ambao kwa mwapaswa kuwa.
The salvation you have.
Wokovu mlionayo.
The salvation of holiness that you are supposed to be having now.
Wokovu wa utakatifu ambao mwapaswa kuwa nao sasa hivi.
Verse 20, 2 Corinthians chapter 5.
Mstari wa 20 kitabu cha Wakorintho pili sura ya 5.
We are therefore Christ ambassadors, as though God were making an appeal, his appeal through us.
Kwa hiyo sisi ni mabalozi wa Kristo, kana kwamba Mungu anawasi kwa kupitia vinywa vyetu.
We implore you on Christ's behalf.
Nasi tuwaomba sana ninyi kwa niaba ya Kristo.
Be reconciled to God.
Mpatanishwe na Mungu.
God made him who had no sin to be sin.
Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi.
For us.
Kwa ajili yetu.
So that in him we might come. We might become the righteousness of God himself.
Ili sisi tupate kufanywa haki ya Mungu katika yeye.
He purchased for you righteousness.
Aliwanunulia uhaki.
We must honor the salvation of the grace that we have today.
Ni lazima tuheshimu kabisa wokovu na neema tulionayo sasa hivi.
Even the Messiah.
Hata Masihi.
When he came to purchase for you the salvation of holiness.
Alipokuja kuwanunulia wokovu wa
the salvation of righteousness,
wokovu wa uhaki,
the salvation of repentance,
wokovu wa toba,
the salvation of the blood of Jesus,
wokovu
the salvation
Yesu,
of the grace,
wokovu wa neema.
Even him,
hata yeye,
he had to go to the cross.
Ilimbidi aende msalabani.
Even you,
hata wewe,
he's saying, if anybody now want to be my child, pick up your cross and follow me.
Anasema kwamba kama mtu yeyote anataka kuwa kanisa langu, chukua msalaba wako unifuate.
The cross is at the center.
Msalaba uko katika shina la
kati. The very center.
Shina la kati.
Of our entry to the kingdom of heaven.
Kuingia kwetu katika ufalme wa mbinguni.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let the truth be opened up now.
Wacha ukweli ufunguliwe sasa hivi.
That Australia may repent.
Ya kwamba Australia
upate kutubu. New Zealand may repent.
New Zealand upate kutubu.
Canada may repent.
Canada itubu.
United States repent.
Majimbo ya Marekani itubu.
Mexico repent.
Mexico
Brazil
itubu.
Repent. Europe repent. Asia.
Asia.
Africa repent.
Africa itubu.
That the islands, the nations may repent.
Ya kwamba viziwa, mataifa yapate kutubu.
That when he came.
Ya kwamba alipokuja.
To restore the righteousness that was lost in the garden.
Ili kurejesha ule uhaki uliopotezwa katika bustani.
He had to pick up his cross.
Ilibidi achukue msalaba wake mwenyewe.
And when he finished.
Na wakati alipomaliza.
Then he defined the church that that will follow him into the kingdom of glory. My followers.
Hapo basi akalitambulisha
kanisa. My followers. Following him.
Hapo basi akalitambulisha kanisa lake wafuasi wake ambao watamfuata katika ufalme wa utukufu.
And he say,
na akasema,
they must deny themselves.
Kwamba lazima wajikane
wenyewe. And pick up their own cross on a daily basis.
Na kuchukua msalaba wao mwenyewe kila siku.
And yet when you look at the present day church.
Na ilhali ukiangalia kanisa la sasa hivi.
Based on this parameter here. This definition of Jesus.
Kuzingatia kipimio hiki.
Jesus defining his church.
Kitambulisho hiki cha Yesu.
When you look at this standard of Christianity, the standard of salvation, of picking up your cross, the present day church is out. Unless she can listen very carefully, to these two mega prophets of God, and then repent, she will not.
Hataweza.
She won't enter.
Hataweza kuingia.
Unless she listens now and turns back and comes back to the highway of holiness.
Ijapokuwa tu asikilize sasa hivi na apate kuja kutubu na kuja katika njia kuu ya utakatifu.
That's why I said.
Ndio sababu nilisema.
This is the hour for restoration.
Ndio kwamba hii ndio saa ya urejesho.
The hour to return.
Saa ya kurudi.
The hour for repentance.
Saa ya toba.
It is saying.
Na anasema.
In the book of Romans chapter 1.
Kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza.
Hallelujah.
Hallelujah.
How the Messiah, when he came to restore righteousness, he picked up his cross.
Jinsi ambavyo Masihi wakati ambapo alikuja kurejesha uhaki, aliuchukua msalaba wake mwenyewe.
And when he left, before he left, he defined his church. He said, "This shall be my true church." The one that picks up our cross. Hallelujah.
Na kabla aondoke akalitambulisha kanisa lake, akasema ya kwamba hili ndilo kanisa langu la kweli, yeye ambaye atauchukua msalaba wake mwenyewe.
The book of Romans chapter 1.
Kitabu cha Warumi sura ya kwanza.
Read verse 17.
Nasoma mstari wa 17.
For in the gospel the righteousness of God is revealed.
Kwa maana katika injili haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa.
The righteousness that is by faith from the first to the last. Hallelujah. In other words, everything in the salvation of the grace that you have is righteousness from the beginning to its end. So which kind of salvation did this church get? The present day church, whereby they trashed out, they rubbish righteousness and moved on with the world.
Haki ile iliyo kwa njia ya imani hadi imani, kumaanisha kwamba kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa maneno mengine, kila kitu ulichonacho katika wokovu inaambatanishwa, inajumlisha uhaki.
The righteousness that is by faith from the first to the last.
Uhaki ambayo iliyo kwa ajili ya njia ya imani kuanzia kwa mwisho hadi
just as it is written.
Kama vile ilivyoandikwa.
The righteous will live by faith.
Mwenye haki ataishi kwa imani.
Tremendous.
Ya ajabu kabisa.
The Messiah purchasing for you.
Masihi akiwanunulia.
The righteousness of God for your entry into glory.
Uhaki wa Mungu kwa ajili ya kuingia kwenu katika
utukufu. On the day of rapture.
Katika siku ya unyakuzi.
The same Romans chapter 14 verse 17.
Kitabu hicho hicho cha Warumi.
While we are still there, we could take advantage of that. Read 14:17.
Wakati tuko bado pale kwenye kitabu cha Warumi tusome mstari wa 14 mstari wa 17.
Hallelujah.
Sura ya 14 mstari wa 17. Hallelujah.
Romans 14:17.
Kitabu cha Warumi 14:17.
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking.
Kwa maana ufalme wa Mungu sio kwa kula na kunywa.
But of righteousness.
Bali wa uhaki.
Peace.
Amani.
And joy in the Holy Spirit.
Na furaha katika Roho Mtakatifu.
But of righteousness.
Bali ya uhaki.
Righteousness, he brings it to the fore.
Haki anaileta mbele.
Philippians chapter 3.
Wafilipi sura ya 3.
The book of Philippians chapter 3, blessed people.
Kitabu cha Wafilipi sura ya 3, watu wabarikiwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
The book of Philippians chapter 3.
Kitabu cha Wafilipi sura ya 3.
Turn with me there.
Goko pamoja nami pale.
As I give you time to get there.
Ninapowapatia muda mfike pale.
Hallelujah.
Hallelujah.
Philippians chapter 3.
Wa Filipi sura ya 3.
We're going to read a few verses there.
Tunaenda kusoma mistari kadha wa kadha pale.
Once you are there.
Mara tu umefika pale.
If you have gone to Colossians, you've gone too far.
Kama umefika kwa Kolosai umeenda mbali sana.
Philippians.
Wa Filipi.
Chapter 3.
Sura ya 3.
I'm reading 8 and 9.
Nasoma mstari wa 8 na wa 9.
And he says the following.
Na anasema yafuatayo.
In verse 8.
Kwenye mstari wa 8.
He says.
Anasema.
What is more. I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ as my Lord.
Zaidi ya hayo, na ya hesabu mambo yote kuwa hasara tupu, nikialinganisha na faida kubwa ipitayo kiasi ya kumjua Yesu Kristo Bwana wangu.
For whose sake I have lost all things.
Ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote.
And yet the present day church has gone to acquire all things.
Na ilhali kanisa la sasa hivi wameenda na kujipatia vitu vyote.
And yet what God himself is defining his church saying, and yet for the sake of the gospel of Jesus, he has lost all things.
Na ilhali wakati ambapo
disconnected from them.
Na ilhali wakati ambapo Paulo mwenyewe anavyoelezea anasema ya kwamba
I'm saying when the Lord is defining his church, this is the Lord talking here.
Anasema ya kwamba wakati ambapo Bwana mwenyewe anatambulisha kanisa lake. Wakati Bwana mwenyewe analitambulisha kanisa lake, anasema ya kwamba kwa sababu amepoteza vitu vyote.
He disconnects from everything. The church from everything.
Anakatanisha kabisa kanisa kutoka kwa kila kitu.
Okay, let's move on now.
Wacha tusonge sasa.
And he says,
na anasema,
again, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth, surpassing greatness of knowing Jesus Christ as my Lord.
Zaidi ya hayo na ya hesabu mambo yote kuwa hasara tupu nikialinganisha na faida kubwa ipitayo kiasi ya kumjua Kristo Yesu Bwana wangu.
For whose sake I have lost all things.
Ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote.
I consider them garbage.
Nikihesabu kama mavi.
That I may gain Christ.
Ili nimpate Kristo.
And be found. He's talking about that day of rapture when the Lord is revealed. And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is a righteousness through faith in Christ Jesus, the righteousness that comes from God on the basis of faith.
Nami nionekane mbele zake nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria bali ile ipatikanayo kwa imani katika Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
In the book of 2 Peter, 1 Peter.
Na kitabu cha Petro wa kwanza.
1 Peter chapter 2.
Petro wa kwanza sura ya pili.
How Jesus,
jinsi ambavyo Yesu,
purchased for the church righteousness.
Alivyo linunulia kanisa uhaki.
What a mighty Sunday service where it is centered on righteousness and how you need to treasure it and preserve it in your life.
Ni ibada kuu namna gani ya Jumapili ambapo imejengwa juu ya uhaki na jinsi ambavyo mwahitaji kuidhamini kabisa na kuiheshimu kabisa na kuiweka katika maisha yenu.
1 Peter chapter 2 verse 24.
Kitabu cha Petro sura ya pili.
Remember these scriptures I'm reading, these are the harbinger. They are the harbinger scriptures. They are the forerunner scriptures preparing for the sermon of this night.
Kumbukeni ya kwamba haya maandiko ambayo ninasoma ni maandiko tu ya mwanzoni, maandiko ya utangulizi ambayo naandaa kwa ajili ya ujumbe wa usiku wa leo.
Again, 1 Peter chapter 2, 24, he says, he himself bore our sins on his body, in his body on the cross. He himself bore our sins inside in his body on the cross.
Petro kwanza sura pili 24 anasema ya kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti msalabani.
So that we may die to sin. Did somebody hear that?
Ili kwamba tufe katika dhambi. Je, mtu alisikia
hiyo? So that we may die to sin. Did somebody hear that? We may die to sin.
Ili kwamba tukapate kufa kwa dhambi.
And live for righteousness.
Na tupate kuishi katika haki.
He purchased righteousness for the church.
Aliununua uhaki kwa ajili ya kanisa.
He paid the full price.
Alilipa gharama yote.
There is no excuse.
Hakuna kijisababu.
For the present day church to keep wallowing in sin. In mud.
Kwa kanisa la sasa hivi kuendelea kugogoa katika dhambi.
And in order to purchase that righteousness, he used the cross. And then when it came to defining who his true church will be, then he said, pick up your cross, deny self.
Halafu alipokuja sasa kutambulisha kanisa lake la kweli atakuwa nani, alisema ya kwamba uchukue msalaba wako mwenyewe, ujikane mwenyewe.
Hallelujah.
Hallelujah.
The book of Leviticus, I'm now finishing. Leviticus chapter 19.
Kitabu cha mambo ya Walawi sasa ninamaliza.
Leviticus chapter 19.
Mambo ya Walawi sura 19.
Hallelujah.
Hallelujah.
That you may understand the gravity of the hour
uzito wa saa
and the gravity of the Christian salvation you have.
Na uzito wa wokovu wa Kikristo ulionao.
Leviticus chapter 19,
kitabu cha mambo ya Walawi
35:36.
35:36.
Do not use dishonest standards when measuring length, weight, or quantity.
Usitumie vipimo vya udanganyifu unapopima urefu, kupima uzito wala kupima wingi.
Use honest scales and honest weights and honest effort and honest hin. I am the Lord your God who brought you out of Egyptian slavery.
Tumia mizani.
Be righteous, in other words.
Tumia mizani halali, mawe ya kupimia uzito halali, efa halali, na hini halali. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, ambaye alikutoa katika nchi ya Misri, kutoka kwa utumwa.
He paid the full price.
Alilipa gharama
to purchase righteousness for this church.
Ili kununua uhaki kwa ajili ya kanisa hili.
For the present day church.
Kwa ajili ya kanisa la leo hii.
For the present day church.
Lakini kanisa la leo hii.
Instead of taking the righteous scale of God.
Bado wanachukua badala ya kuchukua ile vipimio halali vya Mungu.
The righteous scale that is righteously measuring the word of God in their lives.
Vipimo vya haki vya Mungu ambavyo vinapima kwa halali kabisa kwa uhaki, uhaki katika maisha.
Instead they have tampered with the scale. Now it's cutting off. It's cutting, it's not dispensing the quantity required. That's why in one aspect they're in the world, they're dressing, they're doing this, they're immoral this side. They have tampered with the scale of the righteousness of the word of God.
Badala yake wameharibu kabisa ile vipimo, kile ratili ya uhaki ya Mungu.
They have tampered with the scale, the balance.
Wameharibu kabisa ile ratili.
That is supposed to dispense, to weigh, and administer the right quantity of the word of God, unadulterated, unchanged.
Ambayo inapaswa kupima ile neno la Mungu lipasalo bila kuharibika kabisa, bila kubadilishwa.
Instead, they have interfered with it.
Badala yake wameharibu kabisa.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Lord is crying out to the church.
Bwana analililia kanisa.
Second Timothy.
Timotheo wa pili.
As we finish this segment here.
Tunapomalizia awamu hii hapa.
Second Timothy.
Timotheo wa pili.
The book of 2 Timothy right away.
Kitabu cha Timotheo wa pili moja kwa moja.
Hallelujah.
Hallelujah.
Comes right before Hebrews if you're coming from the left.
Inakuja kabla kitabu cha Waebrania. Kama unakuja kuanzia upande wa kushoto.
Because there are other scripts that start from the right like Hebrew. So the book of 2 Timothy.
Hivyo basi kuna kitabu cha Timotheo wa pili.
2 Timothy, turn with me there, chapter 2.
Timotheo wa pili sura ya pili geuka pamoja nami pale.
Verse 15 he says.
Mstari wa 15 anasema.
Do your best to present yourself to God as one approved.
Ya kwamba jitahidini sana kujionyesha kwa Mungu kuwa umekubalika naye.
A worker who does not need to be ashamed or who correctly handles the word of truth.
Mtenda kazi asiye na sababu ya kuona aibu ukilitumia kwa usahihi neno la kweli.
In other words, he's saying.
Kwa maneno mengine anasema.
If you see the youth in the church.
Ukiwaona vijana kanisani.
They're in sexual sin.
Wako katika dhambi ya ngono.
Tell them that is sin.
Waambie ya kwamba hiyo ni dhambi.
He's saying.
Anasema.
Otherwise, if you tamper with the balance, you will have a lot of blood on your hands.
La sivyo kama utayaribu ile ratili, utakuwa na damu nyingi kabisa kwa mikono yako.
He's saying.
Anasema.
That if you are the minister of the gospel or you are the Christian.
Ya kwamba kama wewe ni mhuduma wa injili ama wewe ni mkristo.
Let righteousness stand in your life because on a daily basis you have been called to minister to the world who are watching.
Ya kwamba wacha uhaki isimame katika maisha yako kwa sababu kila siku umeitwa ili kwamba kaweze kuihudumia ulimwengu ambao wanatazama.
You cannot cut the righteousness that you behold. You'll present something else.
Hauwezi kabisa.
To the world.
Hauwezi kabisa kukata ule uhaki ambao umeubeba kwa sababu utapeana kitu kingine kwa dunia.
He's saying.
Anasema
that if abortion is sin.
Ya kwamba kama kuavya mimba ni
dhambi. Stand up and help them. Otherwise you have their blood in your hands.
Simama ukaweza kuwasaidia. La sivyo utakuwa na damu yao kwenye mikono yako.
If the false prophets you see running around the church is sin, stand up and rebuke them. And the false apostles.
Kama manabii wa uongo na mitume wa uongo ambao unaona ya kwamba wanakimbia.
Running all over the church globally. This current church. present day church.
Wanakimbia kimbia katika kanisa kote kote ulimwenguni, kanisa hili la sasa hivi.
Stand up and rebuke that generation.
Simama.
Tell them the truth.
Na ukemee hicho kizazi
wa ukweli. Wash their blood from your hands.
Ili kwamba wakapate kuosha damu yao kutoka kwa mikono yako.
That you may wash their blood from your hands.
Ili kwamba upate kuosha damu yao.
Sema wewe, use the word wewe is even better.
Ili kwamba wewe upate kuosha damu yao kutoka katika mikono yako.
If homosexuality is sin,
kama ushoga ni dhambi,
and it has been legislated in your country and it's now acceptable, stand up with the Lord and rebuke it. Tell them it is sin, that you may wash your hands, that their blood may not be in your hands.
Na imeruhusiwa katika taifa lako na kukubalika, basi simama na Bwana na uikemee kabisa, ili kwamba wewe ukapate kuosha damu yao kutoka katika mikono yako.
Otherwise you'll have their blood on the day they go to hell. The Lord, you'll have their blood in their hand, and the Lord will throw you to hell also.
Na sivyo utakuwa na damu yao katika mikono yako katika siku ambayo watakuwa wanaelekea jehanamu, Bwana pia atakutupa wewe jehanamu.
Now the fact that Jesus purchased for the church righteousness through the cross.
Sasa kauli ya kwamba Yesu Kristo alinunulia kanisa uhaki kupitia kwa msalaba.
And that is the reason.
Na hiyo ndio sababu.
He now identifies his church with the cross.
Sasa anataka.
Pick up your cross. Deny yourself. Pick up your cross. Deny your will. Pick up the cross. Deny the flesh. Pick up the cross.
Sasa analitambulisha kanisa lake kuambatanisha na msalaba. Anasema kwamba jikane mwenyewe, uchukue msalaba. Jikane.
So let us begin step by step the book of Luke chapter 9 again.
Hivyo basi wacha tuanze hatua kwa hatua kitabu cha Luka sura ya 9 tena.
Luke chapter 9, the cross, the true church of Christ.
Kitabu cha Luka sura ya 9, msalaba, kanisa la kweli la Kristo.
She's carrying the cross.
Anaubeba msalaba.
Again, Luke chapter 9, we go back there.
Luka sura ya 9 turudi pale.
And he's saying the following.
Na anasema yafuatayo.
Luke chapter 9.
Luka sura ya 9.
Again, verse 23.
Mstari wa 23.
This is what he says here.
Hivi ndivyo anavyosema hapa.
Once you're there, we can begin.
Mara tumefika pale, tunaweza kuanza.
Hallelujah.
Hallelujah.
So you see again, Luke chapter 9, for those who were not with us before.
Hivyo basi mwaona tena kwenye kitabu cha Luka sura ya 9 kwa wale ambao hawakuwa pamoja nasi hapo awali.
You'll see that from verse 18.
Mtaona ya kwamba kuanzia katika mstari wa 18.
Verse 18 all the way to verse 20-21.
Mstari wa 18 kote kote hadi mstari wa 21.
Verse 18 to 20, Jesus defines himself before his church, before the disciples.
Kitabu cha Luka 9 mstari wa 18 hadi 20, Yesu anajitambulisha mwenyewe mbele ya kanisa, mbele ya wanafunzi wake.
Before his church.
Mbele ya kanisa lake.
After he has identified himself as the Messiah, as the Lord's Christ.
Baada ya kujitambulisha mwenyewe kama Masihi, kama Kristo wa Bwana.
Then you see verses 21 to 22.
Hapo unaona kwamba kwenye mstari wa 21 na 22.
Now he describes the cross, the passion of the Christ, his mission on the earth.
Sasa anaelezea msalaba, yale mateso ya msalaba, misheni yake kwa dunia.
His mission on the earth.
Misheni yake kwa dunia.
Hallelujah.
Hallelujah.
He now describes his mission on the earth.
Sasa anaelezea misheni yake, tume yake kwa dunia.
21, 22.
21, 22.
And then 23.
Halafu 23.
After he has described how he's going to die on the cross.
Baada ya kuelezea jinsi ambavyo anaenda kufa msalabani.
His mission to redeem the church.
Tume yake kukomboa kanisa.
To purchase righteousness for you.
Ili kukununulia wewe uhaki.
Then now 23, he defines his followers. After I finish the work on the cross, these will be my followers.
Hivyo basi 23 anatambulisha wafuasi wake. Baada ya kumaliza kazi yake msalabani, hawa ndio watakuwa wafuasi wake.
He defines them there.
Anawatambulisha pale.
And he says verse 23.
Na anasema mstari wa 23.
Of Luke chapter 9.
Kitabu cha Luka sura ya 9.
Then he said to them all.
Kisha akawaambia wote.
Whoever wants to be my disciple.
Yeyote ambaye anataka kuwa mfuasi wangu.
In other words, whoever wants to follow me.
Kwa maneno mengine, yeyote ambaye anataka kunifuata.
Must deny themselves.
Ni lazima ajikane mwenyewe.
Again, whoever wants to be my disciple.
Yeyote ambaye anataka kuwa mfuasi wangu.
Whoever wants to be my follower.
Yeyote anayetaka kuwa mwanafunzi wangu.
Must deny themselves.
Ni lazima ajikane mwenyewe.
And take up their cross daily.
Na achukue msalaba wake kila siku.
And follow me.
Na anifuate.
Whoever wants to save their life will lose it.
Kwa maana yeyote ambaye anataka kuokoa maisha yake atayapoteza.
But whoever loses their life for my sake will save it.
Lakini yeyote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa.
What good is it for a man, for someone to gain the whole world?
Je, itamfaidi nini mtu kupata ulimwengu wote?
And yet lose or forfeit their very self.
Lakini ayapoteze maisha yake mwenyewe.
Whoever is ashamed of me.
Kama mtu yeyote akinionea aibu.
And my words.
Na maneno yangu.
In other words, my teachings.
Kwa maneno mengine mafundisho
yangu. And my mission.
Na mtume yangu.
The Son of Man will be ashamed of him when he comes.
Mwana wa Adamu atamuonea aibu mtu huyo atakapokuja.
Again, the Son of Man will be ashamed of him when the Son of Man comes.
Mwana wa Adamu atamuonea aibu wakati mwana Adamu atakapokuja.
In his glory.
Katika utukufu wake.
And in the glory of the Father.
Na katika utukufu wa baba yake.
And of the holy angels.
Na wa malaika watakatifu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so that is our lead scripture. Has been and is still tonight.
Hivyo,
that's why I ready to bring everybody on base.
Hivyo basi hili ndilo limekuwa andiko letu la mwongozo. Ndilo andiko letu la mwongozo na pia limekuwa andiko letu la mwongozo. Ndiyo sababu nimeisoma. Ili kwamba nilete kila moja pamoja.
And then we saw from the book of Romans chapter 8.
Halafu tukaona kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8.
We saw verse 17.
Tuliona mstari wa 17.
That owing to the surpassing greatness of the promise of the inheritance we have.
Ya kwamba kuzingatia ile ahadi kuu kabisa ya ahadi tuliyonayo.
Then he urges you.
Hivyo basi anawasihi.
Let's go there again.
Wacha tuende pale tena.
Rekindle your memories right next door.
Ili kwamba kukumbusha tu akili zenu.
The book of Romans.
Kitabu cha Warumi.
Romans chapter 8, blessed people. Very powerful scripture.
Kitabu cha Warumi sura 8, watu wabarikiwa andiko la nguvu kabisa.
And it says verse 17.
Na anasema mstari wa 17.
Now, if we are children of God.
Hivyo, ikiwa sisi ni watoto wa Mungu.
Then we are heirs.
Basi tu waridhi.
Heirs of God.
Waridhi wa Mungu.
And co-heirs with Christ.
Na waridhio pamoja na Kristo.
If indeed we share in his suffering. That is provided we share in his suffering.
Naam, kama mradi tu tukishiriki katika mateso yake.
That we also.
Ya kwamba nasi pia.
May be glorified on the day of rapture.
Tupate pia kutukuzwa katika siku ya unyakuzi.
May be glorified in that day of his revelation.
Tupate kutukuzwa katika siku hiyo ya kufunuliwa kwake.
So there again, he places the cross there.
Hivyo basi pale tena anaweka msalaba pale.
He places the gospel of the cross right there.
Anaweka injili ya msalaba pale.
He places the passion of the Christ right there as he's defining the church.
Anaweka mateso ya Kristo pale pale wakati ambapo analitambulisha kanisa lake.
He uses the identity of Christ on the earth to define the identity of the church on the earth.
Anatumia kitambulisho cha Kristo hapa duniani kulitambulisha kanisa la Kristo duniani.
He uses the rejection that the Messiah suffered to tell you about the rejection that his true church is suffering on the earth now.
Anatumia yale mateso na kukataliwa ambako Masihi alipitia ili kwamba kulitambulisha kanisa lake ambalo linapitia mateso ya Kristo sasa hivi.
Let us advance it from there tonight.
Wacha tuendeleze kuanzia pale usiku wa leo.
Then turn with me the book of John.
Hivyo basi geuka pamoja nami kwenye kitabu cha Yohana.
The book of John chapter 12.
Kitabu cha Yohana sura ya 12.
So we can enter the message of this night.
Ili kwamba tukapate kuingia katika ujumbe wa usiku.
John chapter 12.
Kitabu cha Yohana sura ya 12.
The word is so sweet. Sometimes when I look at a chapter like this, I feel like reading it from verse 1 just to eat the whole thing. Just eat it up like someone eating bread.
Neno,
you know, hot bread from a bakery, you just take and eat it.
Neno ni tamu kabisa kabisa. Wakati mwingine wakati ninapoangalia andiko hili lote, ninatamani tu kuisoma na
kuikula. Kama mandazi moto moto pale kwenye market.
Kama kuikula
kwenye soko.
Kuikula kama mandazi moto moto pale kwenye soko.
Ama hot potatoes.
Ama ile viazi moto kabisa.
Hallelujah.
Hallelujah.
The word is sweet like bread and honey.
Neno ni tamu kabisa kama mkate na asali.
Hallelujah.
Hallelujah.
Pancito. Pan in Spanish. So now he's bringing us the book of John chapter 12.
Hivyo basi anatuletea kitabu cha Yohana sura 12.
But the reason the Lord brings you here.
Lakini sababu ambayo Bwana anawaleta hapa.
Is again to continue defining the bride of Christ that will enter the rapture.
Ni tena kuendelea kumtambulisha biharusi wa Kristo ambaye ataingia katika unyakuzi.
And he says verse 1. Let's just read it all. It's sweet. It's enjoyable.
Na anasema kuanzia mstari wa kwanza wote tuisome tu yote ni tamu kabisa ya kufurahia.
6 days before the Passover.
Siku sita kabla ya Pasaka,
Jesus came to Bethany.
Yesu alikwenda Bethania,
where Lazarus lived.
Mahali ambapo Lazaro aliyekuwa
whom Jesus had raised from the dead.
Ambaye Yesu alikuwa amemfufua kutoka kwa wafu.
Here a dinner was given in Jesus' honor.
Wakaandaa karamu kwa heshima ya Yesu.
Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with the Messiah. Hey, what a picture!
Martha akawahudumia wakati Lazaro alikuwa miongoni mwa waliokaa mezani pamoja na Yesu.
What a picture!
Ni picha ya namna gani?
What a picture!
Ni taswira ya namna gani?
And he say,
na anasema,
Lazarus was also reclining at that table with the Lord.
Ya kwamba Lazaro pia alikuwa amekaa katika meza hiyo pamoja na Yesu.
Then Mary took a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on the feet of Jesus and wiped his feet with her hair.
Kisha Maria akachukua chupa ya painti moja yenye manukato ya nardo safi ya dhamani kubwa akayamimina miguuni mwa Yesu.
Marashi. He says here, he says, and the house was filled with the fragrance of the perfume, marashi.
Na anasema ya kwamba na nyumba nzima ikajaa harufu nzuri ya marashi.
Verse 4.
Mstari wa 4.
Of John chapter 12.
Kitabu cha Yohana 12.
But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, he objected to this honor.
Lakini mmoja wa wale wanafunzi wake Yuda Iskarioti mwana wa Simoni ambaye ndiye aliyekuwa msaliti Yesu akakataa kabisa heshima hii.
Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor?
Je, kwa nini marashi haya hayakuuzwa na pesa hizi kupewa kwa maskini?
It was worth a year's wages.
Ilikuwa inafaa kabisa kwa dinari 300.
He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. He was a thief.
Yuda,
a thief is sitting next to Jesus.
Yuda alisema hivi si kwa kuwa aliwajali maskini bali kwa kuwa alikuwa mwivi. Alikuwa mwizi alikuwa amekaa karibu na Yesu.
As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put in it.
Kwani ndiye aliyekuwa akitunza mfuko wa fedha akawa anaiba. Anaiba kile kilichowekwa humo ili kujifaidi.
John chapter 12 verse 7. Leave her alone, Jesus replied.
Yohana 12 mstari wa 7, Yesu akasema mwacheni.
It was intended that she should save this perfume for the day of my burial.
Alikusudia ya kwamba kapate kuyaweka marashi haya kwa ajili ya siku ya maziko yangu.
You will always have the poor among you, but you will not always have me.
Maskini mnao siku zote lakini mimi hamko pamoja nami siku zote.
So you can imagine that picture.
Kwa hivyo mnaweza kuwazia taswira hiyo.
There is a big wonder in the house.
Kunalo ajabu kubwa kabisa katika nyumba.
The Messiah is sitting in the house.
Masia amekaa katika nyumba.
And is reclining at the table.
Na amekaa katika meza.
A dinner has been prepared by God-fearing people to honor the Messiah.
Karamu imeandaliwa na watu wanaomcha Mungu kwa kumheshimu Masia.
And there is a wonder. The Messiah alone being there is a wonder.
Na kunalo ajabu kubwa kabisa Masia peke yake kuwa pale ni ajabu kubwa.
But there is somebody here that died and was in the grave for 4 days.
Lakini kuna mtu hapa ambaye alikuwa amekufa na alikuwa kaburini kwa siku nne.
4 days.
Siku nne.
Rotting.
Akioza.
And the Messiah called him out of the tomb, resurrected him.
Na Masia akamwita kutoka kaburini akamfufua.
And the church of Christ.
Na kanisa la Kristo.
Somebody inside the church called Judas Iscariot.
Mtu ndani ya kanisa aitwa Yuda Iscariot.
He cannot see the big wonder that is here. That this person was dead, but is now sitting here, courtesy of the authority of the Messiah. It is a wonder. The constellation is a wonder. The formation is a wonder. Whichever way you want to look at it, there is a wonder. Monumental wonder is here.
Hawezi kuona ajabu hili kuu kabisa ambalo liko hapa, ya kwamba mtu yuko hapa ambaye alikuwa amekufa, lakini amefufuliwa kuzingatia tu Masia peke yake. Ajabu.
And yet this guy is fighting about money.
Ilhali mtu huyo anapigania pesa.
And they have chosen to honor Jesus.
Na wamechagua kumheshimu Yesu.
Because his days are over.
Kwa sababu siku zake zimeisha.
And yet this guy, he objected.
Akakataa kapinga.
No, he should have sold it and given money. Given us money.
Hapana ingeuzwa na kupewa sisi pesa.
Ai. Do you realize that there are some people?
Je, unagundua kwamba kuna watu wengine?
that whether the Lord does a wonder,
ya kwamba hata Bwana afanye ajabu,
they will be looking for mistakes.
Kila wakati watakuwa wanatafuta makosa.
And even those things they call mistakes are not even mistakes.
Hata vitu ambavyo wanaita makosa hata sio makosa.
Be careful you don't fall among them.
Iweni waangalifu kabisa msije mkaanguka miongoni mwao.
This is the same spirit the Pharisees had.
Hii ndio roho ile ile ambayo Wafarisayo walikuwa nayo.
When they took they attempted to take the wonders of Jesus, the wonders of God, the biggest sin you can ever commit in all your life, in all the universe, in all the heaven, the biggest sin is for you to attempt to take the wonders of God and assign them to the devil and claim the devil has done them. The Pharisees did that. Make sure you don't do that in this generation.
Dhambi kubwa kabisa kabisa ambao unaweza kutenda.
Ambao bin Adam anaweza katenda ni kuchukua yale maajabu makuu sana ya Bwana ambayo ametenda kwa utukufu wake, kwa ukuu wake, kwa kutairisha kanisa. Alafu sasa azipee shetani aseme ya kwamba hapana, hizi sio Mungu, ni shetani ndiye ametenda hizi. Ai! It's unforgivable for you to attempt to take the wonders and the miracles of God and assign them to Satan. It is unforgivable in the kingdom of God.
Haiwezi kusamehewa kabisa kabisa kwa wewe kuchukua maajabu na miujiza za Mungu kwa wewe kujaribu eti kumpatia shetani kusemea kwamba yeye ndiye aliyefanya. Haiwezi kusamehewa.
Don't try that.
Usiwahi kujaribu hiyo katika kizazi hiki.
That's the only thing you do and you go to hell.
Kwa sababu hicho ndicho kitu cha pekee utafanya na uende jehanamu.
Especially in this ministry you can see that the wonders are done to prepare the nations for the coming of the Messiah.
Haswa kabisa katika huduma hii mnaweza kuona ya kwamba miujiza zinafanywa ili kwamba kuandaa kizazi kwa ajili ya kuja kwa Masiha.
The Lord will see you as one who is impeding the mission of God to prepare for the Messiah to come.
Bwana atakuona kana kwamba wewe ndiye ambaye unazuia na kupinga kabisa ile misheni ya Mungu kuandaa mataifa kwa ajili ya kuja kwa Masiha.
And he say,
na anasema,
verse 9
mstari wa 9
of John chapter 12.
Kitabu cha Yohana sura 12.
Meanwhile,
hivyo basi,
a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came.
Umati mkubwa wa Yahudi walipojua ya kwamba Yesu alikuwa huko Bethania wakakuja.
Not only because of him, but also to see Lazarus whom he had raised from the dead.
Walikuja si tu kwa ajili ya Yesu lakini pia kumuona Lazaro ambaye Yesu alikuwa amemfufua kutoka kwa wafu.
So the chief priests made plans to kill Lazarus as well. Ai!
Kwa hiyo viongozi wa makuhani wakafanya mpango kumuua Lazaro pia.
In other words they are saying,
kwa maneno mengine wanasema,
that let us destroy this Jesus.
Ya kwamba wacha tumuangamize kabisa.
The more they
Yesu,
tried to destroy him,
kadri wanavyojaribu kumuangamiza,
the more they could not destroy him.
Ndivyo kadri hawangeweza kumuangamiza.
And then they said,
halafu wakasema,
let us also get some of his miracles and try to rubbish them in the eyes of our people.
Wacha pia tujaribu kupata baadhi ya miujiza zake na kujaribu kuziangamiza na kuziharibu machoni pa watu wetu.
So let us kill Lazarus.
Kwa hivyo wacha tumuue Lazaro.
That we may say, look now, he's dead, he's dead.
Ili kwamba tupo
rubbish the authority he has.
Ili kwamba kufutilia, ili kwamba tupate kusemea kwamba angalia sasa amekufa, amekufa.
What level of wickedness is that?
Ili kwamba kufutilia ule mamlaka aliyonayo. Je,
they did not want Jesus to be popular.
Hawakutaka Yesu akapate kupendwa.
But because of the power and the authority of God Yahweh bestowed on Jesus, he performed those wonders and the entire crowd, everybody kept running towards him.
Lakini kwa sababu ya nguvu na mamlaka ya Bwana Yesu ambayo imewekezwa juu ya Yesu, hivyo basi alitenda ishara hizo na miujiza.
The authority and the anointing of God placed on the Messiah, that's what I said.
Mamlaka na upako wa Mungu ambao umewekwa juu ya Masiha, hivyo basi anatenda ishara hizi na miujiza, hivyo watu wengi kabisa wakamjia.
So let us kill Lazarus also.
Wakasema kwamba wache tumue Lazaro pia.
Then he says here,
halafu anasema hapa,
for on account of him many of the Jews were going over to Jesus and believing in him.
Kwa kuwa kutokana na habari za kufufuliwa kwake, Wayahudi wengi walikuwa wanamwendea Yesu na kumwamini.
If this shaking of the sun is too big, the sun is too big, and this prophet can stand on the earth and shake the sun, let us try to rubbish this one.
Kama huko ajabu hili la kutingiza jua ni kubwa namna hii, kwa sababu jua ni kubwa kabisa kabisa.
This prophet stands on the earth and shakes the sun. It's unbelievable power. When you see that, you run away from them. You dread them and run away from them.
Hawa manabii wawili wakuu wa Bwana wanasimama duniani na kutingiza jua, ni ajabu, nguvu kula ajabu kabisa kabisa. Hivyo basi basi wacha tukaweze kujaribu kuzipinga.
Let us rubbish the sun.
Wacha tukaweze kufutilia mbali kabisa.
So you can see the repeat of somebody walking the footprints of Jesus.
Hivyo basi mnaweza kuona marejeleo ya mtu ambaye
anatembea. Nobody can rubbish God. Hallelujah.
Lakini hakuna yeyote ambaye anaweza kufutilia mbali Mungu.
You cannot touch Yahweh.
Hauwezi kumguza Yahweh.
The Messiah must come.
Masiya ni lazima akuje.
And so he said.
Na kwa hivyo anasema.
They said, "Let us try now to destroy Lazarus."
Walisema kwamba wacha sasa tujaribu kumwangamiza Lazarus.
The wonder that is drawing people to him.
Ajabu ambalo linawavuta watu kwake.
Hallelujah.
Hallelujah.
Aye, Satan does not have enough tricks, huh?
Aye, Shetani hana ujanja.
He keeps recycling them.
Kila wakati huwa anazirudia rudia.
And then he goes on here to say.
Halafu anaendelea hapa kusema.
Verse 12.
Mstari wa 12.
The next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem.
Siku iliyofuata umati mkubwa uliokuwa umekuja kwenye siku kuu walisikia kwamba Yesu angekuja Yerusalemu.
They took palm branches and went out to meet him shouting.
Basi wakaja wakachukua matawi ya mitende wakatoka kwenda nje ili kupiga kelele.
To meet him shouting.
Ili kumlaki wakipiga kelele.
Hosanna!
Hosanna!
Blessed is he that comes in the name of the Lord.
Amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana.
Blessed is the King of Israel.
Amebarikiwa mfalme wa Israeli.
Jesus found a young donkey and sat on it.
Yesu akamkuta mwanapunda akampanda.
As it is written.
Kama ilivyoandikwa.
Do not be afraid, daughter Zion.
Usiogope ewe binti Zayuni.
See, your king cometh.
Tazama mfalme wako anakuja.
Seated on a donkey's colt.
Amepanda mwanapunda.
At first his disciples did not understand all this.
Wanafunzi wake Yesu mwanzoni hawakuelewa mambo haya yote.
Only after Jesus had been glorified, then they realized that these things had been written by the prophets about him, and that these things had to be fulfilled. Had to be done to him.
Lakini ni wakati tu Yesu alipotukuzwa ndipo walipokumbuka kuwa mambo haya yalikuwa yameandikwa kwa ajili yake na alitendewa yeye.
Verse 17.
Mstari wa 17.
Now the crowd that was with him when he had called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word.
Wale waliokuwepo wakati Yesu alipomwita Lazaro kutoka kaburini na kumfufua kutoka kwa wafu waliendeleza kushuhudia.
Many people because they had heard that he had performed this sign went out to meet Jesus.
Watu wengi kwa sababu walikuwa wamesikia kwamba alikuwa ametenda ishara hii wakaenda nje ili kumlaki Yesu.
Verse 19 of John 12.
Mstari wa 19 Yohana 12.
So the Pharisees say to one another, "See, this is getting us nowhere."
Hivyo Mafarisayo walipoona haya wakaambiana, "Mnaona hamwezi kufanya lolote, angalieni hii haitupeleki popote."
Look how the whole world has gone after him.
Angalieni jinsi ulimwengu wote ulivyomfuata yeye.
Jesus predicts his death now.
Yesu anatabiri kifo chake sasa.
Verse 20.
Mstari wa 20.
Now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival.
Basi palikuwepo na Wayunani fulani miongoni mwa wale waliokuwa wamekwenda kuabudu wakati wa sikukuu.
They came to Philip who was from Bethsaida in the Galilee.
Hawa wakamjia Filipo ambaye alikuwa mwenyeji wa Bethsaida huko Galilaya.
With a request.
Wakiwa na ombi.
Sir.
Bwana.
They said.
Wakasema.
We would like to see Jesus.
Tungependa kumuona Yesu.
Philip went to tell Andrew.
Filipo akaenda kumwambia Andrea.
Andrew and Philip turned and told Jesus.
Na Andrea na Filipo wakageuka wakamwambia Yesu.
Now the response is where our main theme is going to be tonight.
Sasa lile jibu ndilo ambalo mazungumzo yetu makuu yanaenda kwa usiku wa leo.
From verse 23 moving down.
Kuanzia mstari wa 23 kwenda chini.
Jesus replied.
Yesu akawajibu.
The hour has come for the Son of Man to be glorified.
Saa imewadia ya mwana wa Adamu kutukuzwa.
Very truly I tell you.
Amen, amen nawaambia.
Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed.
Mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, hubakia kama mbegu peke yake tu.
But if it dies, it produces many seeds.
Lakini ikifa, huzaa mbegu nyingi.
Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life.